This is an MUT Radio podcast.
And you're going to be having Back to the Roots with Mkhulu Mlaba. So namhlanje sikhuluma about the rise of Twasa. Siyazi ukuthi abantu abaningi sebaya Twasa manje. Ey'koleni, abantu abancane, yabo. And we're not saying akumele bathwase or kumele bathwase, but we want to know ukuthi what is actually happening. So let's welcome Mkhulu Mlaba namhlanje on MUT Radio. Mkhulu Mlaba, someone.
Lusanda, sawubona, ngiyakubingelela. Ngibingelela nabalaleli bonke la kufinyelela khona iphimbo lomsakazo. Sanibonani mina, sanibona.
Yep, siyabonga. Namhlanje sikhuluma ngento enkulu, Mkhulu Mlaba. Yes, so sikhuluma ngokuthwasa. Abanye abangazi, it's initiation, right? So abantu abancane abaningi, I've seen even ingane ena 8 ifaka ubuhlali, ifaka nasenyaweni. Usho ukuthi hayibo, ingane na 8. All right, in this people, but ekhaya bavumela bangakwazi mhlawumbe ucela emadlozini ukuthi ayilinde ingane izikhule kahle. Uyabo. So sikhuluma lokho namhlanje ukuthi iyakhuphuka lento. Is it normal noma mhlawumbe kuyinto ekanjani?
Kuyinto ethanda ukuthi isilimaze kakhulu isizwe sakithi, ikakhulukazi thina sizwe esimpisholo, ngoba sigcina ezinye izinto zingasenzekanga. Neminye imikhuba nje abantu bagcina sebexasha ngayo imimoya, athi umuntu yimimoya ekubeni kungesiyona imimoya. Kuyiqiniso ukuthi abantu abadala noma imimoya okanye idlozi, noma ake ngiqale ngihlukanise lento, kukhona into ethiwa idlozi, kukhona into ekuthiwa isithunywa, bese kuba khona into ebizwa ngokuthi yithongo. Lezi zinto uma ungayinaka kuyizinto engafani, kodwa uma uzwa ungagcina uyitshela ukuthi kuyinto eyodwa, kanti kuyizinto ezahlukahlukene. Mhlawumbe ukuthi nje kwenaba kancane, uma sikhuluma ngesithunywa sikhuluma ngomuntu okhulekayo, othandazayo, onesiphiwo, obona izinto maqede zenzeke, omunye akwazi ukuthi akhulekele umuntu ngampela ngampela asinde ngaphandle kokuthi athinte amakhambi noma ngaphandle kokuthi ayothwasa. So lowo muntu ke isithunywa siye simthathe simkhombe ezindaweni eziningi. Siyazi ukuthi isithunywa yinto leyo ezwana kakhulu namanzi, ezwana kakhulu nentaba, ezwana kakhulu ngokuthi umuntu abe kuyifasting, abambe ibhandi ayothandaza. Isithunywa ke leso okubonakala ingazi ukuthi njengamanje lento ngathi sebeyenza ngenye indlela, uthole ukuthi umuntu uwembathwe isithunywa, kodwa uthole ukuthi futhi unesikhwama, unemithi, uthole ukuthi sekuyinto nje engasaqondakali ukuthi inhloboni. Bese sizongena kule yedlozi. Idlozi liyini? Idlozi kusuke kungabantu bakithi abashonayo. Labantu bashona benesikhwama esithize, noma belapha okuthize, noma bengogedla, noma beyizangoma. Idlozi liqala ninike ukuthi liveze ukuthi lona likhona. Liqala uma umuntu kade engenwe yithongo, because akuvele kube idlozi nje, qala kube yithongo. Ithongo ilo oqhamuka ebusuku lele afika kuxoxela indaba lo muntu othi ngiphuphe ini, ngiphuphe ngqoke ijazi elinjani, ngiphuphe ngemanzini. Yithongo lelo, kuthiwa yithongo because ufika usebuthongweni ukuxoxele izinto ezithize. So ke uma wena ithongo ungalilaleli, ila ugcina khona sekuqubuka idlozi. Okuyinto ngampela isizwe sakithi engihlala ngisithiphisa ngakhona ukuthi ngiyacela ukuthi uma ubathwe yithongo liqhamuka likhombisa izinto, thenga amajazi, jwayela lento yokuthandaza, hambe emanzini, hambe yolinda, because uma ungazenzi lento yila idlozi eliqhubuka khona-ke. Lenze njani ke idlozi? Idlozi lona lifika ngendluzumela, ulithole ukuthi seliyakubamba, seliyakuwisa, seliyakubhongisa, seliyakukhalisa, seliyakuqulekisa. So le moya ke ihlukana kangako ke futhi ihlukana kanjani. Manje into efika ibe inkathazo kakhulu ukuthi le moya ibonakala kakhulu ibamba abantu abasha. Engike ngakuveza ngelinye ilanga ukuthi abanye abantu bayaphuma behambe beyothwasa, kanti abambathwanga yimimoya yobudlozi. Kanti umuntu nje unesithunya sokuthi akakhuleke ngenxa yokuthi kunabalaphi bendabuko abangakwazi ukubuka nokuhlaziya izinto, agcina athi umuntu ayidlana amagobongo wena uthwasa. Kunabantu ngampela iy'mpilo zabo ey'mile because bathinta amagobongo, bathinta amadlozi ayengcolile, bathinta abantu vele babe ney'nkinga zalesi sikhwama. Yenze kuthola ukuthi ingane yakwethu iyanukwa, ibizwa ngomthakathi noma ibizwe ngamagama kuthiwa yintombazane ethize, ngesizathu sokuthi umuntu lo wena osumdlela igobongo wayebizwa ngalelo gama because abantu babethukana bebizwa ngabathakathi kunukwane omunye abizwe ngegama elithize so lawo magama mayisevuka kuso uzondwa ngabantu luka ngabantu uhletshwa ngabantu angithi wena uhambe wayothinta inyoka emgodini wathi wena uyothinta imimoya kanti umuntu ukuthintela into ongesiyona wena uthola ukuthi yithongo nje ukufanele ulalele uwenze izinto lezi okufanele uzenze iyathuleka ke futhi nemoya uma sekubonakela ukuthi unemoya ikhona indlela yokuyithula siyicela ukuthi lo mntwana osemncane usafunda isikole siyacela ukuthi nimbekezelele aza aqede isikole uma wena sekuthuliwe imoya kuwena ihloniphe phela lalela ithongo malitshela izinto because imoya ngaso sonke isikhathi ifuna ukuyiprova ukuthi yona mdala kunawe yona indala kunemfundo futhi ngeke uzufunde yona uma kuukuthi ayithandi bese kuba nama symptoms ke abakhona ke uthola ukuthi umuntu uyafunda uphathwa ubuthongo uyafunda avele aphathwe yikhanda okanye kuvele kube emhlophe emehlweni kube ngathi imbhalo ayibonakali ugcina usupostpone nje ukuthi hayi ngizoqala istudy ngo 7 hayi ngizobuye ngibone ngo 9 yiyo njalo esuke ifuna ukuyikhombisa ukuthi mina ngikhona futhi uma unganginakile mina lemfundo othi uyayenza ngeke uzuyena
So ngingibona ukuthi especially eZion because ngikhulele eZion right kunesonto eZion and kukhona abaprofeti uthola ukuthi umuntu vele unesithunya yabo uya profeta usebenzisa amanzi most of the time yabo akuthinta amathambo usebenzisa amanzi nje kuzungeze hayi maseke iyaqhuma into nangempela bakhuluma into ngempela but bona basebenza ngamanzi kakhulu so uthola ukuthi ke manje when you go because I've heard another lady on another radio station ethi she has went to Elinyi Sondo mefika khona hayibo umuntu akhona lana unuthu nesithunyu umprofeti uyisangoma at the same time uyinyanga at the same time so manje wathola ukudideka ukuthi is it possible ukuthi ube umprofeti ube nesithunya sokulapha ngamanzi usebenze ngamanzi esontweni uphinde ube isangoma uphinde ube inyanga is it something possible
kwenzeka kanjani uma kuthiwa umprofeti nje wasesontweni uwehlelwe isithunya into evele iyenzeke nangomkhulumlaba uwehlelwe nje isithunya uyathandaza mhlawumbe mawungaya nje kuTikTok uzobona ukuthi umkhulumlaba uyisayoni esithandazayo esiprofitayo njengoba nje uchaza noma uya ko Facebook noma uya ko YouTube uzoyithola imisebenzi le engisuke ngiyenza kanjani nansi ke into esuke iyenzeke uvele kufike umuntu mina nginesithunywa mina ngiyathandaza kufika umuntu la uyagula ngelendlela yokuthi ngiyamthandazela ngimthandazela uma sengimthandazele wahamba kuvele kufike izwi kimi ebusuku lithi hamba uyokha umuntu othize nomthothize ngiboniswe ebusuku bese uwenza lo muntu uphuzise lo muntu uzosinda ngalo muntu angikwazi ukuthi ngoba mina ngingumprofeti bese uthi angeke ngize ngisilalele isithunywa isithunywa siyakwazi ukuthi sikukhombise ikhambi elithize noma impande ethize oyokwazi ukuthi uyolapha ngayo abantu kodwa ukwazi ukuthi unesithunywa nje gelekeqe uphiwe bese kuthiwa wena futhi hayi sekukhona ezinye izinto osuyibamba njengokuthi usunegubu njengokuthi usunemithe ingozi because isithunywa uzokhumbula ukuthi asihlali endaweni engcolini so ngaso sonke isikhathi uma wehlela isithunywa nakanjani uzokhonjiswa amakhambi empilo azokwazi ukuthi alaphe abantu uzokhumbula kuqala ukuthi umuntu wayomprofeti noma wayomthandazi wayefundisa abantu nje uthole usebenza ngomlotho usebenza ngezinsonto usebenza ngamakhandlela usebenza ngamanzi engabibikho ngampela manje ilokhu njana ikhambi noma izihlahla ayithintayo kwakuba njalo ke mandulo kodwa njengamanje uyabona ukuthi ngokuqhubeka and enye into esifike yalimaza kakhulu lento yokwelapha imali esusuke yaphakanyiswa phezulu so umuntu uyabuka ukuthi hey uyazi ngampela uma kufika umuntu ngimthandazela uzotha ngiyombethelela egcekeni ale ngize nemithe ethize ukuze ngizokwazi ukukhanda imali ethize so kuyalimala ukwelapha that's why abantu abaningi uthola ukuthi abasasizakali and lento ebuhlungu kakhulu ngendaba yemoya uma uhamba edolobheni ufica ngempela umuntu ufaka ubuhlalu ufaka izintambo uthole ilokhu njana ikhathoni lama apula 2 rand apula 2 rand ubanana uma usuyibuzisisa wena idlozi isithunywa esasimnika lo msebenzi simnika kanjani ukuthi lo muntu ahambe alokha ye drobhena ayodayisa ngoba phela uma idlozi likhiphile wahamba wayothwasa kufanele ukudonsela abantu abazobuya bezohlola la ekhaya ungahlupheki wena so ngamanye amazwi abantu abaningi bathwase izinto okungesizona nase sinye isizathu kunento ebizwa ngokuthi umdliwa engihlale ngikhuluma ngayo ake ngenze isibonelo nakho kuyafika inyanga iza kwamlapha izobethela la kwamlapha iyazi ukuthi kwamlapha kuneyinkinga kuneyilwane kunezinto ezisetshenziwe bese igcina isebenzise amabutho khona ekuthiwa amabutho yini amabutho ilaba bantu abafempini mhlakuliwe esandlane kulwa bamhlophe nabamnyama bese kuthathwa amathambo laba bantu abafempini kuthiwa amabutho ngoba abantu bephi abantu abangahlehli bese ngibona ukuthi mina ubhekene nenkinga ekhaya bese ngizokubethelela ngalezo zinto lezo ayakhula lamabutho agcine seba ngamadlozi la ekhaya acindezele idlozi la ekhaya lakamlaba kube yibona ababusayo uyazi ukuthi mabe beusala abantu la ekhaya ugcina amantombazana la ekhaya sephathwa izinye amantombazana la ekhaya aphupha socansini nabantu angababoni emva kwalokho mabethi bayohlola kuthiwa hayi kunamakhehlane embathile nina afake imvunulo kanti abantu abafela empini aphume ngampela umuntu ahamba yothwasa abuye ekuthwaseni angakwazi ngisho ukusho because uthwasele into ongesiyona that's why kuveza ukuthi indaba yokuthwasa ibucayi kwakukuhle kudala because idlozi lalikhipha ukhale likhombisa umuzi ozohamba uziyongena kuwona ufike uthwase khona impande befike besho ukuthi thina sifuna impande ethize nangampela into zakho zofike zenzeke zichume ziye phambili kodwa-ke njengamanje uthola ngampela intsha yakithi ihamba nomama wayo uyayiphekezela uyiphathele iy'mpahla uthi ngizothwasa mina kwakungenzeki and ngampela ugcina usuthwase entweni e-wrong kuyenzeka ukuthi olutho omunye uyithandela umkhulumlaba ngendlela ahlola ngayo besethi hayi ngoba nanga umkhulumlaba uyahlola simbona komabonakude angivele ngiyothwasa kuyena mhlampe nami ngizogcina ngivele komabonakude kanti usuyidonsela inhlupheko imimoya iyahluphekisana imimoya iyagulana iyagulisana mhlampe ngingagcina ngakho kuyenzeka futhi idlozi likukhiphe likuhambise uyothwasa hhayi ngenhloso yokuthi uyothwasela ukwelapha noma ukusiza abantu kodwa ngenxa yokuthi kunogogo wakho ofuna ukuthi uyomdlela nje impande ethize bese ukwazi ukuthi ukhululeke nangampela uzofika udle nje leyo mpande iy'nto zakho yivele yiqaqeke kunani uthole ukuthi ungavele ugulugula ukufa kufike nje kushawa igobongo elithize kushawa impande usuhlula odokotela abamhlophe wahlula zonke izinto kufike kushawa impande nje uphuzise impande uvele usinde because kunomuntu othize osuke efuna nje leyo mpande kuphela ubuye lekhaya kunabantu abangathwaseli ukuthi bayosebenza kodwa abathwaseli ukuthi bayodlela ugogo othize noma umkhulu othize impande ethize osuke kade eyidinga ngaleso sikhathi so umuntu osuke ekuthwasise ugobele kufuna ukuthi akuhlukanisele ukuthi cha into yakho isiphiwo yokusebenza abantu cha into yakho akusiyona isiphiwo usibani banje ovukayo kuwena ukuthi ngicela umdlele impande ethize okubike ukuthi abantu abaningi bayathwasa uma ungambuza ukuthi njengoba usuphumile wayothwasa wafaka ubuhlalo wafaka zonke izinto ubani umuntu ongene kuwena ubani umuntu omthwaselayo akazi naye utshelwe nje ukuthi idalwa zasekhaya komama idalwa zakhe izinto lezi ezibalulekile okufuna ngampela intsha yakithi iyinake futhi iyiqaphele nengikubonishayo ukuthi abangayijwayeli beyithande le nto yokuthwasa iyahluphekisana ekugcineni ikunikeza iy'nkinga hambe othwasa ngoba ngampela imimoya isikuhluphile futhi kukhombe ekuthwaseni
another thing mkhulumlaba into econfuse iyouth anamhlanje I think it's social media bathi bengena kufacebook bengena Instagram they glamorize le nto ukuthi I don't know if ikhona likhamele kanjalo but they make it ngathi if angazi into enhle ngonzi ukuthi manje umele uyenze because manje uma ungena kufacebook ubonisa ngoma sine mention ubonisa ngoma sihamba ngey'moto ey'bizayo uthi okay nami anginalo what you call isiphiwo but ngoba sengibona la ukuthi yo kuyaphilwa lana it's the luxury nani let me go for it so what advice would you give umuntu omusha namhlanje olalele on the show ukuthi engathathi yonke into highly mayibona nje kufacebook engena ibona kukuhle kunjeyana engabe secabanga ukuthi kulula nje kanjalo ukuthi ukwenze because adusha na ukuthi ukuthwasa into enzima and ukuba nedlozi ukuphiwa akusiyinto emnandanga because you go through challenges khona lapho kwi-journey yakho so what advice in closing just asivala ukuthi umuntu omusha mele ayibheke kanjani nento emengene ko-social media angabi ne-pressure
uthinta into ejula kakhulu nangampela engakwazi ukuthi ukubasiza abantu because Uma ubuka ngempela inyanga zamanje, ezinye akusizona inyanga, but sihlala phansi nje. Njengokuthi amajita ayakwazi manje ukuhlala phansi aplan nathi yazi ukuthini imali asinayo. Wena uzoba phambili wena ube inyanga, sibuka ukuthi bathini ko YouTube bese wena ukhuluma njengapha and then kungena abantu sithi siyasiza kudliwe imali. Baningi abantu ngampela balimele, balinyazwe abantu abangabalaphi bendabuko. Mm. Bethi banezinto ezithize bengenazo, banamagundwane emali, banegubu ezithize. Okuyinto ngampela engekho, futhi okuyinto ngampela engasizi hlobo. So kubaluleke ngalendlela ke eyisimangaliso ukuthi uma umuntu asiphika ukuthi imimoya ikhona, kodwa asibone phela imimoya ukuthi iyona imimoya ekwembathini. Ungathandi izinto oyibuka lapha. Kunabantu abasenkingeni manje because bangena entweni ongesiyone yabo. Omunye akanaso nhlobo isiphiwo. Kodwa nje uvele wathi angilandi into ethize, nami ngizokwazi ukuprofetha, ngikwazi ukuhlola, ngikwazi ukudonsa abantu. Kunabantu abakhipha imali ezithize abasizakele because badonswe izinto ezalandwa ngabantu zokuthi ngifuna kudonsa abantu kungene abantu ukuze ngikwazi ukusizakala. Bengizothi mina entsheni yakithi, musu kuyihawukela lento ibona lapha kubantu abangabelaphi bendabuko, kulabantu abangabaprofethi, ngoba isigcino sabo banobunzima khona abayisolayo manje ukuthi ukube nganganzi kunzima ukuphila impilo uyiphile ngaphansi kwemigomo nemibandela. Utshela ukuthi hey uyazi ngoba sengiphila kanje angikwazi ukwenza ukuthi ngoba into engayilandayo ayimvumeli. Abanye baqebile bacetshiswe izinto abayilandayo eyineyidumbu phansi eyinabantu abangasekho phansi. Bengizothi mina imfundo ibaluleke ngalendlela eyisimangaliso, noma ngakuthiwa imimoya ingenile kodwa imimoya iyakwazi ukuthi ivumelane nawe uwenze leyo msebenzi lo suku uyenza, noma uwenze lezo fundo zakho uze uqede uma uzoyihlonipha uyinakekele uyilandele.
Siyabonga kakhulu mkhulu Mlaba namhlanje. I do hope ukuthi umlaleli lapha khona usenayo information kabanzi about ukuthwasa and of course the dangers as well, ukuthi ungavedani ungene nje entweni, do some research about it, ube sure, ube nesiqiniseko sokuthi vele kumele ungene kulolu hambo. Alright, siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu. Ngicishe mhlambe amakhona onembuzo nofuna ukusilandelela. Zikhona inombolo kaMkhulu Mlaba, uma ufuna ukuthola ngalento kakhulukazi besikhuluma ngayo, ungashiyela inombolweni ethi 063-702-1026. Inombolo yesibili ithi 076-492-1110. Okanye ku-YouTube uthi Mkhulu Mlaba, ku-TikTok uthi Mkhulu Mlaba, noma uye ku-Facebook uthi Dr. Mlaba, uzoyithola iy'nkulumo zethu esiza kakhulu ngazabantu.
Yes, I think balele kakhulu lokho futhi ukuthi behambe bo check ku YouTube, be check na ku Facebook, bebona nama video yonke into because namhlanje asikwazanga ukukhuluma ngayo yonke into, but of course ekuhambeni kwesikhathi because every Wednesday so bese nayi back to the roots of Mkhulu Mlaba, so besikhuluma ngazo zona izinto ezithinta abantu abaphansi, ezithinta zona ama roots wethu as abantu abamnyama.
Siyabonga kakhulu ba, inkosi ngicini.
Siyabonga.
This is an MUT Radio podcast.